on jottama sakiraɓe bisimilla moɗon yewtere meɗen dow kabaruji coronavirus lollirde acti covid. Hono kala alal baare alkamsare en tottan haala landoɓe meɗen joguiɓe sugullaji ɓiliɗi e covid, dunke en cellal jaboto ɗiɗo lamdi ɗi. Keɗɗan nakko heeɓa bangal muɗum.
Yalla nawtoraade gan kañe ko nandi muɗum ana wawi waytide neɗɗo ñaw covid 19 on?
Sikki wala kay neɗɗo haani nawtoraade gan wattu maɗa gollidda e kronteji farantiniɗi. Sa tawi ko ɗum itta gan on lota juuɗe ma fa laaɓa, ka yimɓele woɓɓe wonto ñallan gan gotane juuɗe e mema kulle ɗe foof farati maɗo woni hen, saabu jomum wawi jawti lata sabu raɓodiral e ley golle makko on.
Yalla ɓornogol maske ana waɗa neɗɗo hendu ko yaltinta e fofango muɗum tilo nattina ɗum na fedde mom noddirta OMS won laawi ɗi hokki ɗi kana ƴaɓɓeɗi. Leewima ko adadu maske ngayɗi hana ƴaɓɓade laawi ɗi o hollitiɗi. Ko ɗum woni so a ɓami maske ma o a foofi ley hen, fofango ma ana wawi ƴufinde maske o. Ɗum hollata wiide hendu ana naata ana yalta. Maske o ana wawi sakkade geƴƴi ñaw o. Hendu ndu pofotanu ndu ana wawi hoyfude sanne. Wala fuu torda gonɗo e maske o ko nayorto bangal hendu.
Bonjour docteur,
tamale nokku ɗo kadla ɗo hetta yimɓe na mbawi raɓodirde. So ɗi nokku ona ɓilli sanne hendu heɓatano natira. To yimɓele heewi hen tan sikki wala so ana meɓe neɗɗo sawi ɗo ñaw o tan farati raɓodiral na woodi.
On timita yeetere meɗen hannde. On jarama heɗade. Miccitoɗon wiide taɓagol saraji ɗin turɗi na jogui nafa sanne. Yalla aɗon hiisa e ñaw coronavirus.